Adisa wika yena innocent mo loyi e no hore hem ke sentse ke tsoba nete ba hore ke ya mo amohela bona mo mabedi hang fela ka morao ho bona ke ya mo amohela hang fela ka morao ho mona na u kwa fela bona ne tata ho hata bona u tsaba amohele hi ha bona tichwa amna tichwa aba ka o pola mme ya ne kana ke mme ma mbanna ya rosalia ka ba ka o pola rosalia amna tichwa amna tichwa.
Ke phetse ha monate jwang?
Ah, ro ha moetsa monate, ha monate le rona tsatsing la ka keno.
Yes.
O phetsa ntle mshana ntate di ntho di hantle, ha isa le go ketela beke nyane pele ke ya signifie.
Eh.
Eh, fela o ntso se tsantle to mo lengwe hantle.
A ntse re setse hantle mshana ntate re leboa mohauna eo ntate modimo a re fileng o.
Ria di bua. Seke nyao feta wena mshana ntate o ye wa sebetsa ka kwano le sebudi le go tla di gete ka bena ke di taba di fina tse o di dela sebetsa ka tsona e bile hape ka be bo emo ba tsona go e be jwanga fihlela mo thate ngwana wa ha bwale
mshana ntate ke qale pele ke dumela se ba mamedi ba le nana o la re a se chaba on a legal Tuesday.
Oh, yes.
Bekeng e fetileng ke sebeditse le ntate le go tla dikgethe ka ditaba tsena tsa labor related matters. So ke case e lo re mme ba una sebeletsa motho. So now ke mme e lo reng ha re bua just in general to try and retse batho ba utlwisise re bua kang. Ke mme e lo reng o sebetsa mosebetsi ona ba re ke a domestic worker.
Yes.
So it means ke a helper mo e leng o na sebetsa teng mme o ile a tijelwa ka tsela e sa nepagalang mme re etseng bonnete ba gore mme o bula case ka mane ka CCMA mo e leng ke tlabe ke mo representa ka teng.
Mme o na sebeletsa ba basweu kapa na sebetsa mohlobong ho rona batho ba batsho.
O na sebeletsa motho ya motsho.
Oh Jehovah.
Yes. So jwale itse a ha motho ona ana mosebeletsa a discover ka ka masheleng o se a theuile nyana ya ba o se a montsha mosebetsing but he re thotse di tlhakisetso ra etsa le research ya rona regarding this case mme ra thola hore molaotheo wa naha ya rona especially tsena molao o leng o dila ka di labor related matters o hlalosa hore ha motho laile a domestic worker to show that motho yelo reng wa mosebeletsa ha sana chelete and all of that tswantse a produce a proof if a sa khono produce a proof tswantse a mopatale for ntho ba bitsang ka hore ke severance pay ke mogolo wa 1 week ibe motho yeo ba mo release ka tsile jwalo. So in this particular case how are kawa it's a halan usual, so that is what we'll be fighting for.
Natemuloi baking yani eight lamana mushananta take it over tari it's a lady or when animal mabeji rekereshebe in way and it about said don't worry. A team will show wakatina e makata whatever ha holo it having it's in a tail already a manam lebo many wunta keba sibita malape that will reshab or shabinam. Minimum living wage bakeng sa batho bano ke bokae ebile gape motho eno ga a sebetsa malapeng mono e ka be na o tshwanetse gore a amogele ka tsela e jwang ke ditshwanelo difeng tse motho eno a tshwanetse go bana le tsona ebe taba tsa bekeng e tlang a kolo e sebetsa re tlo e sebetsa bekeng e tlang gobane nnete batswadi ba rona ba ropiwa ka ntle ka bona ba teleya ba nyatseya ka ntle ka bona mme ga re a tshwanela o ka thola ka ditaba tse tshwanang le tsona tseo.
Ya tsetsa bo nnete ba hore ke sebetsa ho yona mshana ntate because hona le ntwe engwe ke hopolang how raise this issue hona le batho ba habo rona ba ile reng ha bana dipasa ba ile reng ka bakalao ha bana dipasa ha bana any identity ke yona mesebetsi e ile reng ba lekanyeditswe yona kapa ba amule ba amuhelehe
eh
wona ile ngwana msebetsi wa wetsa garden kapa msebetsi wa uthusa ka malapeng. So today we are just going to tackle one of those issues that documentation and then next week we will then
fetiba ka yona ntate mo lo itsatsing lena la ka jino re tsoletse taba ya bohlokwa ka tsela e makatsang re fetse ditaba abuti.
Yes, that's like a sheko ruto buisana ka taba ya statelessness le undocumentation. So now are shebile taba ya statelessness kapa stateless ke taba e iloreng ha re hlalosa ke ke batho be iloreng ba undocumented batho be iloreng dina ha ka ofela ka morao re thola hore batho bana ha bana ditokomane ya ba dina ha ka ofela di ba qhalla matsoho di re ha re letsebe hore le hlaetse kae e bile re keke be rala amohela le na hanya rona. So na hona le batho be iloreng ba undocumented ke batho be iloreng mohlolomong ba hlaile ka bo 1941 and then ya ba ntatemolo ha hlaya o lahlaela plasing le batswadi ba hae ba dula mo mohlomong batswadi ba hae ba ne ba na le didompas but itse ha yena hlaha ya ba batswadi ba hae ka baka la melao ya kgale ya ba ba kgone o ba na le that opportunity ya hore ba mo applyele for an identity meaning ke birth certificate ibe ntate mogolo le yena a ntsa dula plasing mo a nyale a tswale bana ibe bana le bona ba dula ka that pattern ha ona mo ba registerang teng. Now ntho e loreng e hlokolosi ke yena ya hore ha se re calculator from dilemo tseo ntate mogolo a di dutseng kwana re sheba le generation to generation batho be loreng ba phela ba tswa lethekeng la ntate mogolo hona jwale ke bona ba iloreng at times ba safari because you'll find that ratio nya 10 out of 10 o thola hore ke 2 out of 10 ba iloreng ba na le documents but ba se nang di documents ke a whole lot of number. So now ke ntho e loreng re batla we go bua ka yona tsatsina ka shiko to say taba ena ya undocumentation e hlaela le batho ba hlaetseng naheng ya rona. Now kala bakala hore molao wa Department of Home Affairs o hlalosa taba hore ha ngwana tswalwa ka pa ngwana ha hlaya within 30 days tshwantse ngwana o be se a apply tswe birth certificate means tshwantse be se o mo registerile o notifyile Home Affairs hore na ngwana ka kuna o hlaile and therefore ke batla hore ke mo registerile for a birth certificate. But now also hona le batho ba ba ipotsang hore na ke a ya spetlele okay ke motswadi ke tswa Lesotho kapa ke tswa Zimbabwe kapa ke tswa naheng engwe kapa ke motho wa ka mona ka South Africa ke hlaetse mona
diplasing man
la isi diplasing shana ntate o mong o hlaetse ka tlhu o mong a hlaya hantle spetlele but motswadi wa hae aska a gona hore a mo registere within this period ya 30 days. Now ngwanenwa hana ko ntse ya motswadi ntse a rena ke tla ya godi etlang ke tla ya godi etlang go fikela motswadi ya ba hlokahala. So now ngwana na sebila qetile le sekolo e sele ausi now ausi ona na le ra sebila na le ngwana. So now buthatha iba pattern ena hore motswadi wa ausi ha ka mo registerela birth ya hae and then motswadi ya hlokahala le yena ngwana o sana le ngwana so ha sa gona registerela ngwana hae birth certificate so iba pattern e jwalo and therefore ntwana e leader to statelessness whereby mohlolomong ha o so ya ka mane ka Home Affairs ba ka nna ba o kwalla ba re you are a threat meaning ha ona identity so mohlomong o tswa na henge ka ntle ke mona mo ile reng re bona batho ba bang ba kwallwa ba isiwa ka bo Lindela center ka mane ba lo kipiwa mo no. So now ha ba o kipile mo ke mona mo ile reng ba processa everything ba communicate le dinahatse ding but before ba checka on their system hore ka ba hona le mo hlaellang teng. Now ha ba se ba thola hore ha hona mo hlaellang teng ba senda lebitso la hao to other countries the countries tsena di tlo fana ka response ya hore no
motho na ba o batlana
not hore ba o batla ka ba o tseba na
ba ga go tsa ke motsebi
ha ba re ha ba o tsebi then it means you are now a stateless person ha hona identity. So now it is very important hore batho ha ngwana a hlaya ba se ba mo registere for birth certificate. But now re etsa jwang for batho ba ile reng ba se ba hlaile ba hlaetse sepetlele and then ya ba motswadi wa fail om registera. So now se le motho a hotseng but ho na le proof nyana e bontshang hore motho ena ka nnete since a le ka mona. Re checka ntho tsa pele ka molaotheo wa naha ya rona o nnetefaletsa motho e mong le e mong hore o na le tokelo ya hore a fuwe medical attention. So now everyone is entitled to emergency medical attention.
O sa na tsore ka bena o na le pasa ha o na pasa o na le passporto ha o na passporto.
Yes, o sa nya tso o na le tsona ka pa ha o na tsona. Ha o fitla no one must question you whether I'll be saying my bitch are no when I utwa Zimbabwe.
Umutabula pasa.
How na mutia tsantsung au zwete jwalo. So now, bona how fit a hospital ka patliniki, they are out for about fair medical attention. So now, recheka din tuote uroke, mutio na wana kira hale munyane ujishu a kliniki, but never mufe di drops. So ntweo, it's very much important. Don't alba tuwa di baba mbe ilu rimba neglecta, huisabana di kliniki.
Hey!
So now, ibu shokwa, karati yeo ewe bona ba ufayo na mu, ibu shokwa because how ka etsa la hore identity ya hao e lahlehe ko re sa shebe tabeng tsa statelessness kapa undocumentation mohlomong ntlo ke ena ya tsha ho ietsa bonnete ba hore o teng systeming ya naha ya rona. Home Affairs tshwantse o tle ka proof eo ya hore since ke ya tliniking ena ya Vanderbilt Park and therefore bopaki ke bona. So now re hloka dintho tse jwalo pasa not pasa, I mean kati ya ngwana ya kliniki, reporto ya ngwana ya sekolo because molaotheo wa rona o netefaletsa motho e mong le mong ho ya sekolong hore motho e mong le mong o na le tokelo ya hore a kene sekolo. So now ha o le ngwana obviously o tlo ya sekolong. So re batla bonnete boo ba hore o tla bo o isiwe kliniking then o kena le sekolo and then tsena tse ding e tla ba di extras because hangata batho ba bo rona ba contact ntate moloi. Hey ntate moloi, le nna ke hlahetse na yeng ena ya South Africa, batswadi ba ka ba teng, but ha ke kgone ho thola pasa. Ke ka lebaka la eng? Ke ka lebaka la hore mohlomong mme ha ka o register within that time frame e ba faneng ka yona. And also ha e se le jwalo, ke mona batho ba tla re no, ke nahana hore ke etse fela di-affidavit. Di-affidavit ha di no thusa in this regard because affidavit it's just a legal document e ile re motho e mong wa attesta under oath hore nna ka nnete ke le ka mmona ha ne a hlaya o hlaetse ka mona. But now the requirements tse bontshang hore ngwana tshwanetse a be registered for birth or for these other things ke dintho tsena tsa diripoto tsa sekolo le yona card ya clinic.
Wachisa ntatemolo imotsiano mwena wali tatina kajino mwamedi hlem ya kupa na kunyina unatwani hao mamedi siya ni moya unani mutata bani itabatena ntatemolo antaji tsitle haka ufe naka kwalo jitse nomoro ya kwa nabing ya uka mkume na moneta kayo naka WhatsApp uwa talusa nitabata ulimu emu ba hao kinomoro ya 072-839-0427 kapa teni kina wata uleta ki 064-529-0376 064-529-0376 metso tso imashume ababedi li mbitso e kabanga e robonga pilora ya li mata ili honra ya bubedi ya tso mabitsele na ula hao lara ahase chaba tatindina laka cheno uwa meri tweri taba e mata taba ya moto kwa katila e makatanga taba wanabu mabedi ya utusa wanabu temoto ure wanabu temoto atimeba kinga saa huka tusa hala maimu ngali nguo nabu pilomba hai tatin laka cheno sana tuli kabena wige waita na inge batwani baineba feta kai hauna moto ya tuwani tungu yema fena nipaki ngasa atimu rekabina o ye me kai e mo nga swetswe ke bo malomai wena mo lo ina ko vetse bo malomai ba mo swetse ba re re tla bona o tla fella kai re tla bona o tla fella kai ka ba te bona tomata bona ngwaneno wa ausi a tlo batla nna ke metsetse pasa a fitla mona ba hana malome mphena ke nnete mphena ke ntweteng mphena ke ntho e tsala tshabeng sa bo rona sa rantsho be mo ba be ja o dutsi ka le peng ka mono ka taba tsena o tlo swella ka hare bo ka mosoba hao e be buya thuntetse ha e be bo phelo ba o buya e ba tswanetse o le hampi bo phelong ha bo pasa le se fitlile wena bona mara ka le bakala bo ragadi bo ragadi le bo malume moloi a re tswele pe
ya o hata taba yenwe mshana ntate e bo hlokwa hlokwa haholo o mongwe ithola a le karo o boemo bo jwalo mo ile re mbatswa di ha ba saliyo and now half a man ka home affairs ba mjetsa rno a ke ro gore o na le family lata one of your family members a tlo o yetsetsa pasa mhlomong ba re yetsa dna test between wena le yena re bona hore o na le dna ibe malome wa hana ara ha ke batlo o tlo hulwa madi a ka nna ke tshabana le di
na to di kena nna to di kena
ka ba ka la hore fela motho o hloka pasa ibe motho aba re nna ke tshabana le di o tla mpha bokae so motho o thola a safara because of such things but also ha re thula re sheba ntho engwe ile re ngetsa ka re ho di community tsa rona ke taba ya hore nako nya ona jwale o thola for example Katleho Kiyono na o Katleho o hlaela na ena ya Africa Borwa ne wa ha ke molata hana ditokomane o ithlela mhlomong na eng Zimbabwe o Zambia o
Lesotho mona heso bona o tlo batla bophelo bo bitiri nta
so now ne wa ha o batla ho applyela kapa o batla ho claima for citizenship yana ha ena because ntwe batho ba tswantse ba understand especially batho ba ile hore ba tswa dina hentsedi ke ya hore la o ka tswa Lesotho mohlomong o hlaetse Lesotho Lesotho o na le pasa ya teng ha o tla ka South Africa ho na le pasa ya South Africa so ona le batho ba bang ba ile horeng la re tsama mona mmileng maponisa a fitlha ba re re batla pasa because re suspecta hore ha o motho wa ka mona o thole motho o na ntsha pasa ya naha eo a tswang ho yona there is where re tlo thola hore no this person o undocumented even though o na le pasa ya Lesotho but ka South Africa because how na identity ya South Africa it means we regard you as an undocumented person how na ditokomane ne so now o thola Katleho me wa hai abatla citizenship ya South Africa but as na ditokomane and now ntate wa Katleho ke yena mothana le ditokomane tsa naha ena cause ke motho wa ka mona
whatever to ni mona
so now ka baka la hore Katleho ke yona and o dula le batswadi ba hae ba babedi Katleho by naturalization ke a South African because o hlahetse South Africa by nature
o hlahetse ka mantswa mantwena ha ina tsore mme wa ha o tswa Malawi o tshonyana tjena ha ona mo wa kena nteng
ha ona mo wa kena nteng
fela Katleho a tswa letswe mona Sebokeng hospital ka pahla itse mona kopano mona ka pa ile motho wa mani stelo mana ha fela a hlahetse u dima mobu wa Afrika Borwa ke mo Afrika Borwa ya felletse
ke mo Afrika Borwa ya felletse by naturalization ke yena motho e loreng ke mo South African
yena le ntatae
mme yena ke yena a leng undocumented but now hona le ntho tse ngatetse e loreng di threatina in most cases di threatina bana because batswadi ba bona either mme o ithlela Lesotho ntate ke mo South African mwana a le sekolong matichera tla ba mojwetsa hore wena re tlo o tibeka why because dintho tse ngata di etswa ke mme remember bomme ke bona ba isang bana dikolong bomme ba etsa everything kore family administration e etswa ke mme ntate o mosebetsi so now motho e re motsibang e le motswadi wa ngwana ke mme wa Katleho so now Katleho ha le sekolong o feela a le threatened a le embarrassed hore ba ntse ba re ba tlo motibeka why because the documents, some of the documents tse hlokalang sekolong ke tsa mme wa katle, but mme wa katle o hana the documents. So now e beya bophelo ba katleo le future katleo kotsing. But now according to the recent judgment, in fact before here to the recent judgment, ha re shebe the legal problem in this whole situation. Regulation 3, 4 and 5 ya the birth registrations and death acts it require hore back then this act ya the birth and registrations and death act in a require hore batswadi ba babedi ba bane le the valid identity proofs, meaning baba ne li di pasa ba le babedi.
Yes.
Habas na di pasa ba le babedi. In a foster hore, ba le babedi ba be ba nyalane. La mme asna di documents, but at least ba be ba nyalane to show that batho bana ke batswadi ba katle.
Yeah.
But har sheba regulation 12 in a prevent bontate hore ba registere di birth tsa bana ba bona, meaning ba itsetse bana di birth certificate. Why? Because ine batla hore bontate ba nyale bomme. But ha re sheba the recent judgment e hlalosa hore ba bana le batswadi ba bona ba ile re mohlomong batswadi ha ba one of the parents ha register wa nix hana ditokomane tsa ka mona o mong o na le ditokomane tsa ka mona molao ona o so change le ke court judgment e se re bontate ba se bana le tokelo ba se bana le monyetla o wa hore ha e baneng e le nna ke le ntate moloi se ke ihapetse ausi a itlhaela naheng e nngwe a sena di-document ebe re tswala ngwana then ngwana eno nka nna ka mong ka nna ke le ntatae ka lo mo registera ka mane ka Home Affairs within this 30 days period ebe ngwana eno o kgona go fumantshwa birth certificate. But kgale before this judgment ne re bona bontate ba sena this opportunity ya hore ba yetsetse bana di birth registration. So now this thing ha re thula re sheba re a e bona hore no hantle administration ya the whole family ha e sale hlakoreng la bomme fela le ka o bontate. It means ha e baneng o le ntate o tseba hore no wena ba o hodisitse ka hore mohlomong o ye mosebetsing fela bo ho hlatswa dijana bo thusa ngwana ka di homework ha o sa dikena that means ntho e se fetuile. Because why o so gona le wena hore o lo fola ka mane ka Home Affairs hore ke tlo registera ngwana o pepe ngwana enwa wa hao hore ke tlo mo registera for birth and ke hloka that document
hore hurry your boy ku ke le ntata hurry your boy.
Yes. So now ke ke mola wa loreng o changele recently and into a loreng re thabetse le rona as the advocates for social justice. So now motho o acquire nationality jwang ona mthe monga botsang hore motho o acquire nationality jwang. First of all motho o acquire nationality meaning a sense of belonging to o bontsha hore wena o belonga to this country. Now we thola ka hore o hlaetse mo eba this one e automatic ha ba neng o le a South African then me wa hao a lo tswalla Zimbabwe then it means ha o mo South Africa wena o mo Zimbabwe because o hlaetse Zimbabwe. So la e ba neng ke ke ka decide today hore ke chakela Lesotho le mahatsa ka mhlomo mahatsa ka wimme ha chakela ka Lesotho ibe 2 days down the line ngwana wa hlaya ngwana na ha hlaya ha se mo South African
ke ngwana ka hara Mountain Kingdom.
Yes, ke ngwana le Sotho even though runa re le di South African by the time ana hlaya o hletse le Sotho. So by birth automatically ke le Sotho. And then hona le engwe re bitsang ka hore in fact hona under the birth Bona le ntwe re bitang molaong ke jus soli. Jus soli it means by birth o hlaetse territory eo. And then hona le ngwe re bitsang ka hore ke jus sanguini. Ke ile reng re gona o ilatella ka pattern ya di descendants tsa hao.
Meaning jus sanguini.
Yes. Meaning ha le wena ntate hlakotsa o hlaetse ka mona ka naheng ya South Africa. Bana ba hao ba be ba hlaela Lesotho.
Yes.
Ebe bana ba bana ba ba hlaela Zimbabwe. Then re tlo gona we trace
jwa. Se sebetsa ka Pisungunu jwale e.
Yes, Jusungunis.
Jusungunis.
So ki ena ya from one parent or to, from parents to grandparents. And then hona le engwe e ile reng re bitsa ka hore ke upon application. Now ya upon application ke ena ya hore mohlomong ntate ke mo South African mme ke Lesotho citizen. Ha tla ka mona mme o tlile sna di document a kopana le abuti and
o so nyana tjena mahlakahlaka ba thuthana.
Ya ba ha ba se ba thuthane ba nyalana. So wena by application we regard you as a citizen of that nation. And then hona le engwe er bitsang ka hore ke by declaration ena in non automatic and re bitse ka hore ape in non discretionary meaning ke a di birth registration ke a loyalty eo e lo reng wena ke batswadi ba babedi and then ke both batswa from the same country and then ba o registera ka tsela eo.
A ko tshware mono ke bapale molaetsa bona o mamele hantle wena ntate moloi nakong ya ona jwalo. Mamele hantle mshana ntate. Re o kore ka dinamo mameji o itse ba 072-839-0427. Ukwa anke tabina wana wana muna lore kabina ilwanwa kamo kwa nitina ichwang. Ukwa lore kabina ilwanwa kamo kwa nitina ichwang. Mutsere muna walitati dina lakachino kino. Muna nga private number yenu muna kiro naba nina kwa isa niyo. Anke private number yenu. Wana ndatimulu ina kwa isa ntani dumena.
Yes.
Mutsere muna wakachino. Muna nga private number yenu. Muna riafita. Uzu wangwa na muna. Riali kwa mshana ntati. Ako fenda temulu yihantle. Taba ina au kusisi hantle mshana ntati. Da temulu ikeno uta ubota lipozo.
Yes sir. Okay. So hauna tokomani nyana e le reng o ka e producer mohlomong ya bo cliniceng le di reporto tsa primary ntsona le tsona.
Di reporto tsa primary ntse ke na le tsona.
Ya volumo
solo
Wana mbeki ya limuwa.
Yes.
Asimu unu tatimulo ikienu he wataba wana muna muna. Wila asamu unu mutfumona raketa utusa kita utusa nyahaba. Alright, 064. Alright, 529-037. Umo yen tume na khoto. Yo khoto le kai. Really buwa mwanesu.
Thank you, pa. Ndata masaka sapa, kyo kubo voto. Kona le mi omu nkimtura, like for like 25 years. Kona le wana baba beti, marasi mkwa South Africa. Linta tuwa hahaya, asi mkwa South Africa, mara khale ba Arwan. Bana bana isale ba kena skolo kamonana, basaese kamonana, bana le mangolo a kliniki. Linda nekileka oro kiba tools. So because batodi ba wana kaofele, hasi ba kamonana, haka kona utula tools. Ntho go tsa mosoko ona amnyane ka 2020 where tsa metal science le physics o ke bo gola ha ke o tsule ka di A mara hana pasa pelo ka tshoko ke mwana ngwanana ona a moholo le yena o sala ke ra tsholoka mona bona ha ba sotswe ba emetseng e ka ntle ba phela ka bona ka South Africa ba dula Everton kwa na kutlwa bohloko ke ba kopela thuso ona mongwe o sa bila nalo ngwana ngwana hana le birth certificate Linda to ngwana o bila hloka hetse mara ke mosotho yena ngwana ona moholo mara ona mnyane ke mutlwa tlhogo bana wetsa science
au jesus
ke le ka di ndata mahlaka hlaka nka ya ha bona o sane ka ba ka shuta ntho certificate sa sa matric ka o bontsi
ka jeno lena thuso e fihlile
tsa go pa se wa tsa ke sona ke ngwana ngwana na o rule ikwaletse ka tlhong
au bana no
ke le ka di a ka o bontsa ndata
ndate molo isaleti
hearing from the previous caller o sa ya hore o tlile lenggono and now ha tlile lenggono ka monana I don't know what happened to the parents but there's what we call abandoned or orphaned unconfirmed nationality this is because of ngwana hana hlaya mhlomong batswadi ba haibe ile ba mo abandona, then that child uba stateless. And it's true what they've all been saying, hore ba bang ba hlaetse ka kanaheng ena, ba bang ba hlaetse naheng engwe, but there's also that inability to access nationality ya batswadi re yona ke efeng. But on the last caller, or rather the message that has been sent through, also bua nnete ha re batho ba ile reng they are stateless, ha ba kgone go thola mesebetsi e hantle, ba ke se ba kgona go own a property, ha ba kgone go attend a sekolo or university, ha ba kgone go move freely around town or travel legally, ha ba kgone go vote or take part in government
critical decisions that need to be made.
Yes, they can't even access public services or practice certain religions. So ke tabe lo reng e hlokolotsi haholo, but also the last text e lo reng
send.
Yes, I'd like to meet with her so that re tlo gona ho ya ka mo ferie nageng, so that re go lo gona ho no, I want this wait. Re lo gona ho inquire.
Yes.
To know ga hantle ntle ho etsa hala eng ka mono, and then probably involve other stakeholders so that ba tlo gona ho thusa. I remember some few weeks ago ho na le ausi le reng ile wa murumela ho nna. E le reng yena o na le pasa. But pasa hai bare
bankile ya
mai bare o ikwe ke Mandela. Yes, bankile ya mai bare yena o ikwe ke Mandela. So such things ke tsona ntho tse e loreng di etsa gore re question our democracy and the systems that are being used by our government. But re tlwetsa bonnete ba gore batho bana ba thusagala, and re kgone go latela whatever steps tse e loreng ne se bona ba ikaletse tsona.
Nenkinga njalo kodwa lokumamela ukuthi ninomntwana naye onomntwana, so angazi ukuthi ngenze njani. Ikhesi yakhona inkulu, una wonke ama proof wakhe wonke ninawo ukuthi uzalelwane. Kodwa indaba yakhona ngizame ngazo zonke indlela, ama-social workers angitholi sizo, angazi ngenze njani. Nawo ama-proof wonke, umamake washona mncane, ubabake ukhona, kodwa kwaba yi-story eside lesi manje angazi ukuthi ngenze njani. Unawo i-proof yokuthi uzalelwe eBhara, unayo i-proof yesikolo. Umamake washona ana 4, mina ngamthatha as igarden yakhe ngahlala naye. So angazi ukuthi ikhesi njalo ngiyenza njani makunjalo. Inkulu ikhesi yakhona, mara ngizamile ngazo zonke indlela, ngizamile ma-social worker, ngizamile. Akatholi usizo, uhleli, uqedile i-matric, akatholi isitifiketi sesikolo, akatholi into zakhe aziphumeleli. Ngizame ngazo zonke indlela, angitholi usizo. Ngicela ukubuza ukuthi ngingasizeka kanjani. Nginawo ama-proof wonke, i-date yamamake, konke kwakhe, konke nginako, ngiyenze njani.
Konke ukhona ntate moloi, mamela mona hape, re nke mona hape wena moshana ntate, re nke hape mona wena moshana ntate nakong ya ona jwale.
Dumela Auspuli. Ela ke ka mona ka zone 10 Spooky. Auspuli e ka ba o sa tsabana le batho ba tlo ba tla mosebetsi na?
Ebo.
Kapo ba tlo.
Puli. Ebo Puli. Ebo Puli. Mshana ntate o etsa jwang jwang?
Eh.
O lahlela mo le Puli.
Like. Eh? Like ka zone 7.
Ke like ka zone
7. Mela ntate wa ka. Ka le dumedisa ka lebitso le matala magana Jesu, re leboga re sa babaletse losen ga ka Jeko o mantsibeng ga ka Jeko, re leboga Modimo ka lona. Ntate Hlakotsa, nna ke na le bothata ke bona ntate wa ka, ke na le ngwana o su wa ka gore ke o sua ka gobane ke ba tlwaetse gagolo ga se o sua ka wa madi so ausi ona wa ka onana ngwa o tswaletswe Lesotho ga ana ditokomane ntate wa ngwana kwa South Africa ngwana o na le clinic card o na le o kene sekolo gona mo South Africa ko go ngwana o tlaetse mona mara ga ana birth goba mme wa gae le ntate wa gae ne ba sa nyalana so gale a batla thuso a ya go boga gadi wa gae bo di Caldonville kwana ga kgone go thusa gale ntate wa ka ke kopa fela ka mogau moya o galalelang ko go thuse se ngwane wa heso a thole o sa bile a na le ngwana a thole thuso
amen tate moloi
yes
batho ba na le mathata e le ka nnete jwale ke a bona mona o na le momamedi o ntse a romelela ditemana ga kerekere ke shebile mona ke temana ka mara temana ke temana ka mara temana ke temana ka mara temana mona batho ba ba na dipasa mona batho ba tshwere mathata momamedi o nkemeletse ka ditemana mona tate moloi se ke a kopa ka lebitso la morena jesu a sekuli enwa ke momamedi engwe kerekere ke shebile momamedi enwa sebile dipalamane melaetsa mo mae sebile e le five ka ofela nna ke shebile taba tse dimonana
motlholo mongwe
wa kgothatsa
o kgothatsa ka dipaletsene
re a leboaeaeboaeboaeboa ke batla o yetse mona o kwale o fane ka dinomoro momamedi mo a tla o fumana teng pele re tswelela pele re to mamela tsena di tla o fa monyetla re mamele taba tsena tsa bamamedi ka kwalo re tshelele ka nqane re mamele taba tsena tsa bamamedi bane ke mathata a setšhaba sa ko rona sela se modimo a re bitseditseng sona jane ke tlanka metsotsonyana ka mane sekodi le gotla dikgetho tla ntshwarela re shabane le taba ke ina bona bothata ke bona bona boteng jane fa momamedi dinomoro ke batla go kwala taba yaka fela ena mona
allright bamamedi ba ka nletsetsa go dinomoro ke 067 612 8994 067 612 8994 ka romela fela molaetsa WhatsApp-ong ebe ke tla o responda at an appropriate time because ona jwala ke santsang re le ka mo studio so seke wa founa romela fela molaetsa and then tate moloi o tla o araba
alright re ke etse jena wena tate moloi momamedi ke tla lesheba kaofela o na letho le re ke kebeng ra lesheba re tlo lesheba kaofela marahe re nakong ya ona jwale ke tlose mabenkele fela bona ibe ntate moloi o tseba gore thusa go ya pele tsatsing lena nna ka jeno ditabeng tsona tsena tsa botlhokwa gatlhe